vuki neza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga Zavuga kugira neza kwawe yo Aho zapa ndi hose Mu mahanga no mu batakuzi Iyo neza nzayiririmba Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza iriho Sinzaceceka kandi sinzatuza Kwamamaza iyo neza yangiriye Zavuga iyo neza mu bakomeye bose Zayiririmba iyo neza Sinzaceceka kwamamaza iyo neza Zavuga iyo neza yangiriye Nishizo gushima Ibyo wankoreye Nari ndituro Bitejo gutura Akiri umutima Utegeke Umutima wanjye Uzuye indirimbo Nishizo gushima Ibyo wankoreye Nari ndituro mfite Byo kugutura Uhaye umutima Utegeke Zayivuga
Zayivuga
ineza yawe Ineza yawe Zavuga imirimo wa
Iyo neza zayivuga
Zavuga iyo neza
Zayivuga ineza yawe
Imirimo ikomeye mu buzima bwanjye
Aho nzaba ndi hose
Zavuga iyo neza
Zavuga iyo neza
Yangiriye
Zavuga iyo neza
Zavuga iyo neza Oya sinzaceceka
Zavuga iyo neza
Yangiriye